Jama chama korole mun tun bɛ bɔ Capitol la ka na fo National Mall la tena kɛ ɲina fanga yɛlɛma o ɲɛnajɛ mun kan ka kɛ bi tilegan fɛ. U nɔ la Ameriki foroba jamana ni jamana minnu bɛ u ka foroba tɔnba o kɔnɔna la olu ka jɔnjɔn 200,000 o de turula u nɔ la. Yani a ka baara ka daminɛ Joe Biden ye keleya weleweleda kɛ yasa k'u ka fara ɲɔgɔn kan ka dankari banaju mun ye mɔgɔ 400,000 bɔnɛ u nin la Ameriki jamana la ani ka gɛrɛntɛn sigi sɔrɔ siraw kan. Biden ko taratadon wagati min na ale ni Harris tun bɛ tasi bila dɔ la Lincoln Memorial o kogobolo ɲɛma mɔgɔ fɛn fɛn o sara olu tɔgɔ la. A ko yaasa an ka kɛnɛya an ka kan ka hakilijigi kɛ kɔrɔlenw la. Hakilijigi kɔrɔlen na a ka gɛlɛ nga o de b'a to an bɛ kɛnɛya. Yelen 400,000 o de mɛnɛla nin yɔrɔ la. Yanni ni janjo cɛ Joe Biden tagara seli Washington DC Cathedral Saint Mathieu ni Democrate ani Republicain bɛrɛbɛrɛtɔn Congrès wasadenw ɲɛmɔgɔ mun bɛ bɛn ani farankan tagamasere yira R3 yanni a ka fanga kura o sarati ka daminɛ. Ameriki jamana ɲɛmɔgɔ 46 ni a furumuso Jill Biden bɛrɛbɛrɛtɔn Democrate ka wasaden ɲɛmɔgɔ Nancy Pelosi ani Chuck Schumer wasaden ɲɛmɔgɔ sena la ani Republicanw ka bɛrɛbɛrɛtɔn wasaden soba filanan na Mitch McConnell ani Kevin McCarthy. Joe Biden ni san 78 ye i kale ka siyɛn yani midi cɛ o bɛ bɛn nɛgɛ ɲɛ 5 wagati ma Capitol ɲɛma.